ultimatum. Hot and correct.
DJ for sure.
Usiache mpachao kwa msala upo.